better. You know the feeling when you're crazy in love.
You fit me like a glove. You hold me like a child. When you're not around, everything falls apart. When I'm hungry, when I'm hungry, I'm hungry.
Zina gamulema Gogu menye kane exina butuka Batanga vete mobu kakane ngana Weche umpate chikuru aisi
Mwana mnange Mwana mnange Kamu wakaranyo Mwana mnange Mwana mnange Sembe ya gabendo Mwana mnange Mwana mnange Kamu wakaranyo Mwana mnange Mwana mnange Sembe ya gabendo
Yeah. Oh, I'm so in love.